Fanya nije uzuri wako naona kama unite nishazama kwa penzi unanifanya nife baby uzulize Vicente mana vichenchi ukubani changamoto namaliza bajeti michezo na beti la kupata ndo msoto na unajua mapenzi kama tenzi takumbia kamtoto I wanna sing baby tingalingali alavuta picha anawaza iPhone anawaza kisha tekwa takwa Tyson ama Delila mindo wake Samson tunapenda na sasa mindo wake Babylon babe naona raha yani raha beautiful on you Tunapenda na sasa mendo wake.